Amahubo 4:1. Ngiphendule ekukhaleni kwami uNkulunkulu wokulunga kwami, ekucindezelweni wangenzela indawo, yiba nomusa kimi uzwe umkhuleko wami. Verse 2. Madoda nabantu, koze kube nini ubukhosi bami budunyazwa na? Koze kube nini nithanda ukuyize nifuna amanga na? Sela. Verse 3. Yazini ukuthi uJehova uzahlwanisela omesabayo. UJehova uyezwa lapha ngikhala kuye. Verse 4. Thukuthelani ngoni, zindlane enhlizweni yenu, okhukhweni lwenu ithule. Sela. Verse 5. Nikela imnikelo yokulunga ngethemba uJehova. Verse 6. Baningi abathi ngubani uyakusibonisa okuhle na? Jehova, phakamisa ukukhanya kobuso bakho phezu kwethu. Verse 7. Ubeke injabulo enhlizweni yami edlule yamabele abo newayini labo sekuvamile. Verse 8. Ngiza kucambalala ngokuthula, ngilalele ubuthongo ngokuba wena Jehova wedwa ungihlalise ngokulondeka.